Ebigezo ebyekibiina ekyeikumi n'ebibiri bifulwima olunaku olwaleero era nga kusinziira ku makubo agavuire e Nakasero mu Kampala, maka g'obwa pulezidenti nagali kirambika bukalamu nti abaana ebitundutundu 98.9 ku buli 10 basobolera okuboneka nti babita bukalamu ebigezo bino bye baatamira omwaka oguwera ogwa 2025. Okusinziira ku mukungu avanganya ensonga edda ekitongole ekya UNEB eky'ebigezo Dan Odongo Onokorachi, ono bw'abaire ng'ali kulekula ebigezo bino wali Nakasero mu Kampala, ategeeza nti abaana baakwajja bukalamu eno bw'oba ng'olingirire omwaka ogw'oguwaire ogwa 2025 okusinga kugula omwaka ogwa 2024, nti era n'abo ebitundutundu 98.9 ku buli 10 basobolera okuba ng'ebigezo bino babikonnola budinda.
10,290 or 68.6 will qualify to be admitted, compared to 92,273 or 65.6 in 2024. This is also consistent with the fact that there was a significant increase in entries for the examination in 2025. Therefore, an extra 21,018 places will have to be available to absorb these. In cases where one principal and two subsidiary pass levels are considered for admission to other tertiary institutions, for example the TVET institutions offering diploma level programs, we will have 145,129 or 87.9% of our candidates who will qualify to transition from USACE